gihora kikwizigiye ho mutega amatwi amagambo
cyakubashuti
cyawushenda
wabuze amahoro
most of us have that experience esuremerewe ufite urusaku rw'amateka aho waciye ibyo wakoze byakubayeho ibyo wakorewe byakugoshe umutima byawushenja wabuze amahoro ese uri mu butayu ihuriro ry'ibibazo n'imiryango akazi ubuzima uragerageza bikanga byawushenja wabuze amahoro wongera uvuge ngo ese uremerewe n'icyaha mighty to my hallelujah.